This music.
One for Fimbi boy nation in danger. Kill the bag at the mortuaries. Kambo kumbuka kwa mele ni nachoka nawe. Alanga na tambo kuivugisha yako na fumano be. Neini tajika kwa nuka muna itamina nei baby.
Nei ni tajika kwa nuka muna itamina nei.